choke at the rock. Daddy, I'm available.
DJ Sound.
I am so happy, so very happy.
Hey you,
DJ Sound.
Hey you,
number 10.
We are take you to the world. Gospel music, we are take you to the world.
DJ Sound.
God's number one DJ, DJ Sarge.
Instagram, Facebook, and Twitter, Sarge Kenya.
Daddy, I'm available. Set me free because I wanna go to lead the worship. They said that I'm available. I know that you're merciful enough to forgive me, Lord. Daddy, I'm available. Even in my filthiness, I know you can break these chains. They said that I'm available. I know that you're merciful enough to forgive me, Lord. Some sins I've committed unknowingly.
Hyper boy.
There are some sins I've committed unknowingly. Because I feel there is a force controlling me. Leading me to fornication, and after that, they come back to my senses immediately. I end up masturbating because I am on it. I feel the guilty and the shame all over me. Jesus, I call on you. I can't share this with the why they will laugh at me. Daddy, I'm available. Set me free because I wanna go to lead the worship. They said that I'm available. I know that you're merciful enough to forgive me, Lord. Daddy, I'm available. Even in my filthiness, I know you can break this chains. They said that I'm available. I know that you're merciful enough to forgive me, Lord.
Another thing, Lord, me na penda reggae. And after church, kule musikisha vivi. I am an adequate for me to me, Matimbe. All I need is forgiveness. Yes, I have engineered so many abortions. Kweli sasa natamani mtoto. Usiku misipati usingizi. Wale nile wa mada ndio wananitia kwa ndoto.
Daddy, I'm available. I regret everything because abortion is a crime, yeah. They say that I'm available. I know that you're merciful enough to forgive me, Lord. Daddy, I'm available. Even in my filthiness, I know you can break this chain.
DJ Sarge.
Mungu leo mi
minasema sitaogopa kukuimbia. Baba leo minasema sitaogopa kukuita jina. Umenitendeaga mengi sana nimeona baba, asante tena unanipendaga, kwako misiwezi toka aga juu nimeshaonjaga upendo wako, najua we ni mwema pia kuzipataga baraka zako umejawa na mimi niko salama
na wewe.
Siogopi niko sawa
na wewe.
Mimi niko salama ninajua upendo wako ni wa kudumu. Najua ninajua mimi nikiwa kwako sitaona magumu. Najua ninajua upendo wako ni wa kudumu. Najua ninajua mimi nikiwa kwako sitaona magumu. Unashangaza unavyoona mbele kabla ya yeyote Bwana. Umetukuka ufalme wako wakupinga kamwe sijaona. Moyo wangu umesharidhisha, ahadi zako ni za kweli. Baraka zako umezidisha, kwa wakati wako uwezi feli. Umenitendeaga mengi sana nimeona baba, asante tena unanipendaga, kwako mimi siwezi toka aga juu nimeshaonjaga upendo wako, najua we ni mwema pia kuzipata baraka zako umejawa na mimi niko salama.
Oh, no. plano avanza. Por eso suelto eso y doy a Dios mi alabanza. Aunque me fallen, sigo dando la mano, porque soy hijo de Dios, porque soy cristiano. Quito todo obstáculo en mi carrera. La falta de perdón es una barrera, y yo quiero seguir subiendo la escalera. Y sigo lo que me espera. Voy corriendo hacia la meta, meta, meta. Y preparo mi maleta, leta, leta. El viaje no es en avioneta, jipeta, ni camioneta. En el cielo es la fiesta.
Man, it's your boy Ben C with DJ Sonj. God mini yule boy wako na kupenda ga. Ningependa tuwe na small talk. Na suna yuwa vile selfie mingi huwa nazipiga ga. Niju minapenda mboto. Na kila nikiseti pale kwenye insta. Na likes kama zote waga wananipa. Na mina yuwa nini inawashika. Wajui mboto moja ile shida wenanipa. Noti ya rent ni na trafu ni aminofu. Pale sarova ndio waone nimefika. Photoshop, JKI na mafilter. Nachachilisha, ndo waone nimefika. Noti ya rent, nina tafu ni aminofu. Pale za rova, ndo waone nimefika. Photoshop, JKI na mafilter. Nachachilisha, wako sasa minajipa. Naomba tu mimizi ambatane. Naomba tu mimizi ambatane. Ninacho posti kwenye Insta na real life. Siwe simila, baraka zionekane. Naomba tu mimizi ambatane. Naomba tu mimizi ambatane. Nacho posti kwenye Insta na real life. Siwe simila, baraka zionekane. Siaa, siambatane. 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 Nilijaribu maisha normal ni ya kanibo. Mafanzo kani toka kama maji kwa kiondo. Nilirudi na selfies za celebs kanibos. Imagine my followers wanione hustle jokali no. Ninakatana sana wane nina peta. Watani kila siku mi uwana teta. Do hata ocha kina wafula wekeza. Waseme kwa majira ni kijana ameweza. Naomba tu mimizi ambatane. Naomba tu mimizi ambatane. Ninacho posti kwenye Insta na real life. Siwe simila baraka zionekane. Naomba tu mimizi ambatane. Naomba tu mimizi ambatane. Ninacho posti kwenye Insta na real life. Siwe simila baraka zionekane. Siaa, siambatane. Siaa, siambatane. Siaa, siambatane.
Nairobi, Kenya.
Ni brand
DJ Sarge, DJ Sarge.
Mavo on the beat.
Mungu wangu ni munoma, noma.
Hyper boy.
Mungu wangu noma, noma. Yeah, amefanya mambo noma. Asa vipofu wanauna. Ni mchinja wa wajanja. Na yazo kidandora. Ata shetani alishindwaga. Vile yeu kachora. Shetani akimuona anacheza mbali. Anacheza mbali. Juu Mungu ni munoma. Mungu ni hatari. Mungu ni hatari. Shetani akimuona anacheza mbali. Anacheza mbali. Juu Mungu ni munoma. Mungu ni hatari. Mungu ni hatari. Mungu wangu ni munoma, noma. Yeah, amefanya mambo noma, noma. Mungu wangu ni munoma, noma. Yeah, mambo noma, noma. Benki yake tumbo ya samaki, oya, oya, oya. Hekima yake zidi wakuwani, eh, 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 eh. Kifo kwake ni kama usingizi, oya, oya, oya. Ni munoma, munoma, munoma zaidi. Chole kimuona, anacheza mbali, anacheza mbali. Jumungu ni munoma, Mungu ni hatari, Mungu ni hatari. Chusani akimuona, anacheza mbali, anacheza mbali. Jumungu ni munoma, Mungu ni hatari, Mungu ni hatari.
You those hot shell exclusives.
Yo, skipper, skip them. Yo, la, yo, Kaisan, on to the next. Yo, freak.
I am so happy, so very happy. I have the love of
any music.
Simama, mitita kushuku. Baba ukisema, minita dudu. Mina wepa muda kama ya ina kuku. Na utaningarisha, utanitoa makutu. Ukasema na imani kidogo tu. Mini kuamini kidogo tu. Na vitu nitaona si kidogo tu. Na shetani yataona moto tu. Ukasema na imani kidogo tu. Mini kuamini kidogo tu. Na vitu nitaona si kidogo tu. Na shetani yataona moto tu.
Amenipa imani ya kupunguza milima. Amenipa imani ai ya kupunguza milima. Milima ya dhambi pungua, milima ya shida pungua, hata ya magonjwa pungua, hata ya uoga pungua.
Mawimbi yakipiga ninashika imani yangu. Hata dhambi zikinita ninashika imani yangu. ay, hadi ya mwisho dakika, amina shika imani yangu. Ay, najua yote yatapita, amina shika imani yangu. Yesu wangu ni ngome imara, unaweza cheki ishara. Ukimwamini unang'ara, uyachenga imani yako. Ukasema na imani kidogo tu, amini kuamini kidogo tu, na vitu nitaona si kidogo tu.
Faith kama Steve, God amenifanya sitarudi fanya sin. Amenitoa kwa majanga nika win, najipe mali kwake kila siku nitarin. Since nikitoka divorce, God amenifanya nime win tempo. Ameniwahi hata shinda divorce, shetani ona haya minapata neno. Since nikitoka divorce, God amenifanya nime win tempo. Ameniwahi hata shinda divorce, shetani ona haya minapata neno. Si chocha, nili mchoka devo.
Cheki sana chai kuti chocha.
Si chocha, nili mchoka devo.
Nisham choka, nisham choka.
Si chocha, nili mchoka devo.
Iwe ya mijambo, ikili ya kuna jambo. Na misani ya kwa sababu nina jambo. Hali ya dunia ina nionesha mambo. Tembea nami hapa kando. Tembea nami hapa kando. Mkono wako unafikia watu kila sege. Naomba Bwana wewe ujao ni rege. Ujao ni rege. Imilima Yesu ni pandishe.
Mungu wangu Bwana.
Bwana unipandishe mbele
Sarge.
Na hekima
kila dakika tukusifu wewe, wengine wanabadilika, wana kufuata wewe, unapendeza, haubadiliki, unapendeza. Wengine wakicheza soko soko wanatiliza, nasi tukicheza hisi ni dansi ya Yesu wanachunguza. Wengine wakicheza soko soko wanatiliza, nasi tukicheza hisi ni dansi ya Yesu wanachunguza. Nani yake tunabambika? Nani yake kuna bamba? 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 Shike vile mimjaliwa. Nani yake najigamba tunakati kama saa za kiloko. Chini kwa chini go down low. Tumechizi na yisi tuko loko. Wengine wakicheza soko soko wanateleza, nasi tukicheza hisi ni dansi ya Yesu wanachunguza. Wengine wakicheza soko soko wanateleza, nasi tukicheza hisi ni dansi ya Yesu wanachunguza. Nani yake tunabambika? Nani yake kuna bamba? Nani yake tunabambika? Nani yake kuna bamba?
Nani yake
kwako wendo baba wewe ulisema watoto wakuje ah ah nani
baba, ulisema watoto wakuje. Na nimekuja baba, nakufuata kama mtoto. Nakuamini kama mtoto. 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 Nikikukosa nalia. Naumia. Nikikukosa nalia. Naumia. Nikikukosa nalia. Naumia. Nikikukosa nalia. Naumia. Ndakufuata kama mtoto wa primo. Ndani yako kuna blessings and I know. Umenipa mi uhai na bado. Vipi tena mi nitakuweka kando. Ndakufuata kama mtoto wa primo. Ndani yako kuna blessings and I know. Umenipa mi uhai na bado. Vipi tena mi nitakuweka kando. Ulisema watoto wakuje. Na nimekuja baba. Ulisema watoto wakuje. Nakufuata kama mtoto. Nakuamini kama mtoto. Nakufuata kama mtoto. Nakuamini kama mtoto. Nakufuata kama mtoto.
This is the same thing as this.
Alafu umechafua military suit. Tamu tamu kama musical look. Hello my youth, na kuita my youth.
Ani wako simple ka pimpo. Look ndio zao wako kitu ka dimpo. Price ndio signo. Asha nipa intro. Kwake kuna info.
Mina dunga na nini nangara. Kwa Christmas ito chibamba.
Figure. Look in the mirror, I'ma see nothing clearer. Designed by the Most High, keep that in mind. No, not an object for your eyes. Oh, usije kunich up your lines, bro. Kaha yuko idha, let that man go, alright. Pende usipende, chocha ni chocha. Na kahupe, wijipe mwenyewe. Ebo nielewe, I gotta make it to the top. Yani you and make me proud of me. The sky ain't the limit, we shooting for the stars. Yeah, we trying to make a winning. I'm running in the race and I'm sticking to my lane. Only one I please to aim, man, Jesus is the name. Si chocha, si chocha. I'm wonderfully made, nah. Si chocha, si chocha. I'm the head, not the tail. Si chocha, si chocha. I'm wonderfully made. Si chocha, si chocha. I'm the head, not the tail. I'm hanging by a thread, it's a hem of your garment. Misiko solo, najua niko nawe. Nipe nguvu, mini stay true. True to your word and what you wanna do. Kumomba tutaomba, si Sunday too. Baba nitumie, baba let your light shine through. Cause I'm a light in the city. Lead them to you with the gifts that you give me. I'm not aiming to please. Legendary, I do it with ease. Tantambua, Kenya to overseas. And you can do with that what you will. Cause the sky ain't the limit. We shooting for the stars, yeah, we trying to make a winning. I'm running in the race and I'm sticking to my lane. Only one a piece to aim, man, Jesus is the name.
Fire, 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 fire.
kushiba ukuneno kanashika kushika ukuro cheki vile jo tumengara kresta kusho uko sawa asiwa joka msana tamtamu yo utapata inayo ni fire fire fire. Na hiyo micro mashampiki ni singaluhu yeah. Aprika tabambe ni fire fire. Aga meshika kakanyone ni fire fire. Atoka made hadi sande ni fire fire. Adije wangu asha kubale ni fire fire.
The boy Gabby Royal chilling DJ Sonch. DJ Sonch, run the tune.
Una time but get it to this one. Blessings in a panda, panda, panda. Na blandas in a ganda, ganda, ganda. Mikeka ana tanda, tanda, tanda. Nina baki nina wanda, wanda, wanda. Like a tini wana, yes ina bini bana. Akisema ata tenda sina fear bana. Like a bantana, nina kanzana. Me and him we go chill in a bonfire. Me no physically ill, mentally skilled. Every knee bow down spiritually fit. Physically ill, mentally skilled. Every knee bow down spiritually fit. Wait.
Hey you, God bless you, God bless. Hey you, God bless you, God bless. Hey you, God bless you, God bless. Hey you, God bless you, God bless.
Basi songa kando, rose kamu hando. Celebrate life blessings, double double. Basi songa kando, rose kamu hando. Akinena mina jua posho double double. Iyeka, iyeka, iyeka. Iwaka, iwaka, iwaka. Iyeka, iyeka, iyeka. Iwaka, iwaka, iwaka. How many bless, how many test. And everything about him, I can attest. In a me chest, in a the rest. Nobody can test him, win the contest. How many bless, how many test. And everything about him, I can attest. In a me chest, in a the rest. Nobody can test him, win the contest. What?
God bless you, 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 God bless you,
Gaga.
ufanye majabu iye. Kuja baba na ukasema nikikuomba utasikia. Ah, watajuaje ni ukweli ati hujawaifeli? Ah, maneno yako ni ya kweli, watajuaje na sisemi? Ah, ni wewe tu ufufua wafu baba. Kanitoa kati, kaniweka juwe. Mungu kweli we mkuu. Hey, brother, oya, oya, sister, oya, oya. Ametenda, oya, 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 oya. Hey, ni wewe tu ufufua wafu baba. Ni wewe tu huinua watu baba. Ni wewe tu ufufua wafu baba.
Kao yalikuwa kwa vibanda, mchana usiku nikiwaza mi
DJ Sound
nitapata. Makao yalikuwa kwa vibanda, makao yalikuwa kwa vibanda, mchana usiku nikiwaza mi lini mimi nitapata angalau hata tone ya karanga. Hey, nikaanza kuhaso huku nikimwaga jasho, nikakumbana na vikwazo ila Mola hakuwaini kulia vako. Sasa naserebuka, majaribu nimeepuka. Hey, baraka sina mwagika, usiulize mbona nina banjuka mi. Sasa naserebuka, majaribu nimeepuka. Baraka sina mwagika, usiulize mbona nina banjuka. Pole, 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 siku yako inafika. Pole, 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 umbea walofika. Pole, pole, siku yako inafikaga. Pole, pole, usije hangaika. Mwadhani kaifafa, mwana waku, eh, ha, ha, eh. Domera, moraika, adogorie, nikana shabe, eh. Matatizo ni mengi, unaweza ukakosa hata peni. Mwamini jalali, mambo yote yatakuwa shwari. Sasa naserebuka, majaribu nimeepuka, eh. Baraka, sina mwagika, usiulize mbona nina majuka, eh. Sasa naserebuka, majaribu nimeepuka, baraka, sina mwagika.
I like it, son, hey.
Sani kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo,
yeah.
Nasidi ya mekubali,
sani kwa pendo, chakula na chakula lia, wewe ni upendo. Na sila so mekubalia.
Tukikosea, tufinya finya finya nge. Tukipotea, tureke rike bishane. Tukiropoa, tufunga funga funga nge. Tukinyanyaswa, tupiga piga niange. Piga niange, piga niange.
Kupenda bana jo, zile nguru menitowa kwa maisha yangu sitaki hata do. Wendo dadi yoyo, na kupenda bana jo.
maisha yangu sitaki hata do. When your daddy yo yo.
Nani alisema wagenge wezi piga njili fike? Nani nani alisema injili duni yake peke yake? Kwa tawaya nengangi tajeta wabita duing duing duing. Kwa tawaya nengangi tajeta wabita duing duing.
Ewe Mungu we.
vice versa. Uchawi vice versa. Fitting na vice versa. Nasengenyo vice versa. Nimeshinda.
Sorry.